uzatuma nkwanga ntuzagira ubwoba abakwanga nzabakwangira ntuzagira ubwoba n'abapinga bazemera ntuzagira ubwoba tuzabana karamata izina ryawe izaka nk'inyenyeri abatuzi batubona amatwi ntuzagira ubwoba ibyo ukunda nzabikunda ntuzagira ubwoba ibyo wanga nzabyanga izina ryawe rizaka nk'inyenyeri abatuzi batubona twishimye abatwanga bazakora
I'm in love.